wasiirka wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Cabdiqaadir Maxamed ayaa shir guddoomiyay kulan looga hadlayay adkeynta amniga oo lagu qabtay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Kulankan oo diiradda lagu saaray adkeynta amniga iyo ka hortagga waxyaabaha maanka duuriya ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta maamulka koonfur galbeed, taliyaha qeybta booliiska gobolka Bay, taliyaha sadhigga booliiska magaalada Baydhabo iyo saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska iyo nisa ee ka howlgala magaalada Baydhabo. Taliyaha qeybta booliiska gobolka Bay, gaashaanle sare Aamin Maxamed Cusmaan, ayaa warbaahinta ugu warbixiyay qodobada diiradda lagu saaray kulanka muddada uu socday.
Geekwe bani jooge wasiiradii dowlad goboleedka koonfur galbeed, shirkiga wanaagsan isku koodin way buwaasadii magaaladan ama gobolkan Bay, amnigeela lankashaga efadi yarin isku kooy, saraakiil ay siin sheegay qof walba oo ama telefoon kaadoy ama hoggaanada ama saraakiisha dhammaantiin maylaabay siin sheegay intii oonay ra-iisul magaaladan amnigeeda unan xil saaragna, amnigaasna mayla ra-iisul shirkadan hayna. Qof walba oo sirkaale meelanka baahanyaa sidii dadkan deegaanada koonfur galbeed ee amniga ciidanka booliiskana meelanka baahanyaa intiis dadka shacabka dhawaaysada gacmo furan ha ka dhawaay oo uu sameeyo rais dadka si naxar islaan la hadala yalanka baahanya qofka askariga ama qofka mas-uulka ah. Marka intaas dhan hadii uu soob uu weelnaan dadka shacabkana mayla raayso niila shaqeeyaan unuuna mayla raayso xog badan helaanan. Marka wayba siin kirdada arimay anti shacabka la hajiidado la dhawaaysado.
Kulankan ayaa door muhiim ah ka qaadan doona ka hortagga waxyaabaha maanka duuriya iyo sidoo kale adkeynta amniga magaalada Baydhabo ee gobolka Bay.